bukalwaliro mukyala nsonga kyekubamba azogenda mu nkoko jagala mmanye ekiriyo ki ebyekanolemu okubitanya otijja nakola kikyondowoleza mwoyo songa wansaba nti weekolere n'enkiwagira n'abaana bobakozimbye kubanga tewali abalongoosa genda kusule nze neegololera ku makya ate nga n'amasaati mangi gati gesijalaba basimanyiwa wenfunira ng'omuntu gwe nawesa okunyamba nfudde mbuzi bwannyini mu bukambaze nze sooko gyondaga amasaati gange gyogawanika
Sirika mwana watu kunonya Obo buyinza boyole sabwali bwa mirembe jiri byolowoza byerabye Uno mulembe gwa kukola boga yalire sikati ne banno bakyewunya Bwekibe ekyabaana nja papangira omukozi n'engoye za zinjolize Olw'ekikuliisa obuuka ndabe wekinava ng'ebyawaka mbigonjolire Wakyawoloma lwa kkeera seri y'amalesande talabye mukyala waka Sente kati yetufuga tujinonya lwakifuba n'abamuzi betuza Nyenga ngamba nti ambane jati nkereyerwa mwami ndabanga mutyobola Olwo lunaku lwange lufe kuba nti jja n'amasaati ow'ekitiibwa gatalaba ekooti gwe
Binene, kanda ge kubwanyiri mwekonda lizigwe Eje mirimu jawanika manya jikuma Yenga mekezo zofuna yezi na vienagu Wanuja nungamba tinguluse Na ajiri rangia kota siga kazigo Mulimu chogu tadawaka Nembe rata ina chikendere wachenye chirabe Asidochi simbula toda Obanga bosi waya kambu wala nzinja kuma Kukukora kukutuse wala Obamu kama oya kwe mugunya chobu ngamba Nenta wakazi kunduse Omuraro oya kundada desi chakamwa Intensi vete lira wala Mbuli roji tokutaya yeso mbakarusu Risanga karana mye murugo Norio koma nyama sati gange kota gora Wachitombara mukabuntu Nze soko jonda gama sati gange joga wanika ngachari mundu
Ku trafiki jamu onozi maredi mkwano wandi ya mirisi mwa Ye nyabo vea jaka zeta kenzi reka nengenda jaku voko yeru Ababike bibiri ebyo bye tulabolu na kulwansa zendu Nojulo kulie katambula gono kubo mchala chini Sekanyo vyoko zensanyuse Makutende waine fujo Nisecha ye msatu yusau Nakola chinga wazije wafe tetugenda wala
Mujara ne wola banka rubyo bweda Nagenzo kubala balamu Ngomwezi tukute kwa kusatu kumbi Omumbe ya kena ni mkwasa Ofuse waku ikirizo nywe sendezo Ono unyazi kutuza mulugo Yabwezi kwa kujiwate chino zotu nyo Ono unya kwepo masenga Mbe rango omumbalumirwa makago ngobolu mondolozako
ezo wedya sina kufuna
wajiba
matekwe nga watendekwa ogunjude
enyogera kugoloko solinawo za Taiwani mumazima mpulira bubiri
watumika noluma
namwe temusasira
kwate sati zizino
nzija
opangu
kamale na kusajiko ebigambo byenfuku mudde Katonda yanabimanya
janakulwa pajekola
omumoja galira
omwanye kaine ndugu tonega
bate nkaluma lwagolokosa naye nga bwogonza emirimu kola sijibani
watumika noluma
namwere musasira
kwate sati zizino
nzija
ompangu
kamale na kusajiko ebigambo byenfuku mudde Katonda yanabimanya
janakulwa pajekola
omumoja galira
omwanye kaine ndugu
Matenga rubarwa gorogosa nenga bogoza wotala katindinyi